unamandla wena ulwa nami wena ulwa nami ufuna ukulwa nami inkosi uyazi awunamandla wena uhamba nami ufuna ukuhamba nami inkosi uyazi uyasala shisa njengegedle yimina ophethe imendlela kasuko ovale indlela vele nyadelela ma uthanda nyayidedela idedela idedela abazwanga thing iphinde When you hamba nam, ufuna ukuhamba nami kodwa uyazi uyasala. Shisa njengegedle.